baby. Oh, baby, baby, baby. Baby, we.
Bunny music.
Baby, we. Bunny music. Oh, baby, baby, baby. When I'm in Sosina, I sleep. Baby, that's what I say.
Ukiwa mbali nami, na misi wepo wako. Yo. Phone call, nisikie sauti yako. Fumba fumbuya ni jia sura yako. Napokuwa mkweke na kumbuka utundu wako. Thamani ya pendo langu kikutosha kwako. Sio perfume na misi ya sholako. Chako ni chako na changu pia ni chako. Kima haba wideka ni kisi mini wako. Punda kigundua kwamba mnamonea. Yo siku ambayo hata bubu wataongea. Ndekeze kwa to love mapimbi watangojea. Bless weka dani usicheze kwa tapotea. Tasikia I love you machi tulisema. Miaka inakwenda magu machi ya uchumba. Penzi la kweli likiwepo paradise. Penzi la uongo naweza paradise.
Tashina nishwa na nani baby. Baby, baby, baby. Umo kwangu mimi moyoni wewe.
Data, tabia mila ya nafaa juu ya snare guitar. Na sifia ichikifa yeye Mr. Westa. Hakuna anayekata huko nyuma walopita. Stoli za zama futa. Sweet malaika unaweza kuhadaika. Kwako nimechizika mavumba na yashika. Napendo na vyoleka tabasa mukicheka. Napochoka nikikona na rizika. TV ye remote mengi anatuongoza. Wanaotaka wakikosa ndio wanaudeza. Utasikia teacher madem kipofa mesha kufa. Mwanamke kichoka jenga kuto sibe nyufa. Utasikia I love you machi tulisema. Miaka inakwenda magu machi ya uchumba. Penzi la kweli likiwepo paradise. Penzi la uongo naweza paradise.
Utashina nishwa na nani baby.
Baby utashina nishwa na nani.
Umo kwangu mimi moyo wangu
wewe.
Baby wewe wewe.
I love you, machi to December.
Hey baby.
Penzi la kweli likiwepo paradise. Penzi la uongo naweza paradise.
Baby, 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 baby. Hey, yeah, yeah. Oh, baby, 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 I choose I. What I'm used to see, I acting. Oh, baby, baby, baby. Oh, baby, baby, baby. Baby way, baby way, body music. Oh baby, baby, baby. Baby that to say. Oh baby, 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 baby.